Clash Music. Bible says, count it all joy. Ina balu paka sa pamla duwe shina dianti. Sekele le ni pantu itila mchenu chini kumwani pa.
Mwani pa lwa.
Mwani pa.
Ilo abantu amipata.
Hey.
Noku mituka, noku misula imo mwani pa lwa.
Hey, sekele le.
Sekele le ni.
Sekele le.
Noku shana kusansa wa mwina. Ilo amipatila wa mwina.
Abantu bakamimina nokumitunganya pafyota mwishire nokunyamba nokumipontela pali Yesu lelo fipokelele ni nokufilenga fikano kubane chito ibika ubi babu vita bake shibelesa nga mwate mwafya bamite mwamulandu shimwinga pokele palo temwena balwanyile nokuba chitile chisuma lesa tile uka kupala na inka mupala uka kutifa na ine uka mutifa
mwali palwa ilio abantu bamipata
noku mituka
noku misula imo mwali palwa
sekeleleni
noku shana kusansa wa muni Mepatila wa munina Pali Yesu
Mwali palwa
Ilio abantu wa mipata Noku mituka Noku misula Imo mwali palwa
Sekele lengi
Noku shana Kusansa wa munina Ilio mepatila wa munina Pali Yesu
Mwali palwa
ilio abantu sulai mamwani palwa
sakalele
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 kusansa mamina inova mepatila vamunina pali Yesu
we are music shaped.